kuniliza. Oh baby, hata nkigiza naisha kucheka, cheka jinsi moyo ulivoteka. Labda itoke miujiza ama iwe japanga. Jesus, since ever met you, them still look so much you, baby. Watameza watatema, watabeza watasema. Ojua likiwa kalikizama, still I love you mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know, and you better know. Konshazi pima hizi sifa hape wagwi mtu angali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful, baby. Wendo menitoa kwa mabonde na milima, acha nikupe sifa zako ingali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful. Watameza watatema, watabeza watasema. Ojua likiwa kalikizama, still I love you mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know.
Zika Mix.